You know what it is when you hear that. Up on Helixo, Camfela, J Cash. Are you ready now?
Cause I'm in the beat, boy.
Hey, yo, Gaza, see. For the year 2000 and forever. Let's go, let's get it.
Someone!
Nyakosa mumawa, mtu fonse fuone kakujama. Waponti wakupisha, hello life inayeve ya kupesha. Akive na badameja, na mutaka tila manje ya za chucha. Niwe chabea kukamini, songa saine wakama ndiwe sundisi. Ikalima ni control tower. Nuti juju ukonko kawa. Nibajize mpondo kwawa. Ijati diwe chonzo lio wali. Ulipe klasiko maku secondary. Bati swaguli nayo waza yo pali. Bati chikuba baka ili ndiwe nobody. Ukafaka kutivi ubeza kulimula. Ndiye pozi vila wandia uzaka pula. Voice wana kupangile kutuzi chula. Kamfela kona bona voice yodula. Yakosa mumawa, hello ponze kione kakujama. Waponti wakupisha, hello life inayefe ya kubesha. Ativwe na wadameja, wamutaka tila manji ya za chucha. Jiwe chape upcomingi, swanga saini wakama ndiwe sundisi. It's your boy Camfela, Khalifa, listen. It's your boy Camfela from Katete. Wanna bounce pa beat munga chintete. Tiwa ziva diva fake munewe tete. Baza ziva buwanji baka ditente. Chuone kaniwa fana so ni tente. Leta black label in so patipente. Vali hora papa munga nipente. Deva mene wa makamba wanaveve. Vanine na karika wakola kaveve. So hustle ni pende ni life ni inki. Hustle mu brain so organiza maningi. Noti wa kuchinge munga njie wa kutiesa. Parusaka ni kulimba kari pari pressure. That's why nina mula lo jeka shika. Sunga fike levo ya tifetichitika. Tifetichitika. Yakosa mumawa, vitu fonse fuone kakujama. Waponti wakupisha, hello life inayeve ya kupesha. Ativwe na badameja, na mutaka tila manji ya za chucha. Niwe chabea kukamini, swanga saine wakama ndiwe sundisi. Mangala, I see you. Let's go.
Control Tower.
One Henry.
Control Tower. Control Tower.
KP.
Control Tower.
Sky City.
Control Tower.
Cause Jesus.
Control Tower.
One Mule.
Control Tower.
Hey.
Control Tower.
Let's go.
Control Tower.
Casa.
Friday Victor Banda.
Cause I'm in the beat, boy.
Do a choppy upcoming. Swing a side, never come and do a song.
Production.
If one is
to